Jonah 3:1. Izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi, verse 2, suka uye eNinive umuzi omkhulu, umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma kuwe. Verse 3, wayesesuka uJona waya eNiniva njengezwi likaJehova. INineve lalingumuzi omkhulu kakhulu, uhambo lwezinsuku ezintathu. Verse 4, uJona waqala kungena emzini, uhambo losuku lwabalunye, wamemeza wathi, kuseza kuba izinsuku engamashumi amane bese lichithwa iNinive. Verse 5, abantu baseNinive bakholwa nguNkulunkulu, bamemezela ukuzila ukudla, bembatha izindwangu zamasaka kusukela kwabakhulu babo kwaze kwaba kwabancane. Verse 6, kepha izwi lafinyela enkosini yaseNinive, yasuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni. Verse 7, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo yathi, makungabikho muntu onambitha utho nasilwane, nankomo namvu, bangadli bangaphuzi manzi. Verse 8, kepha bambozwe ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane, kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla, yebo, kubuyiswe ilona lowo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. Verse 9, ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engayokubuya azisole abuye kufutheni kwentukuthelo yakhe size singabhubhi na? Verse 10, lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endleleni yabo embi, uNkulunkulu wazisola ngokubi owayeshilo ukuthi uyakukwenza kubo, akakwenzanga.